shoot. Massacre the boy. As you know, one man. As you know, I said burger.
Hey, your trunk.
Oh yeah, you make a ton of monkey like them. Monkey like shape, man. You love to see, you know. Hey, gymnastic at the ball. What do you want to see, you? They come on, be a with BB. Like a good kiss and you have a DP. Big yes, they are gonna be a rook, and you can DP. Hey, see, kitty kitty. You see, go to Nakuchi, Kuchi. You know, Kuchi, Kafis. You can look at the Kichi. You need a cosa, you see, Kissy. When the work will be a pinya matiki. Kaka pipi ni kakata funa kama bigichi. Oya usiku kucha. Oho. 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 Oho.
Hey, be your trunk.
Shoo. As you know. Hey. Alijifanya kichecheche. Kumbe mimi mwenyewe nina makeke, nikabadilika kama machete, nikampa lugu la kipepe. Alileta za kuleta, analiza vipi tukasema tunakesha. Jina invisible ni mwendo wana take, 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 haina kuchesha. Alileta za kuleta, analiza vipi tukasema tunakesha. Jina invisible ni mwendo wana take, 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 haina kuchesha. Kesha, kesha, kesha. Zile, kiri kiki, usiku tunakuchi, kuchi. Nina uchuka fisi, nikinokiwa siki fichi. Zinikakosa usikisi, wende waku binya binya matikiti. Kakataka pipi, nikakata funa kama bigichi. Oya usiku kucha. Oho. 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 Oho.
Hey, hey, I do know what I'm about.